exclusive from ZambiaMusicSite.com.
It's DJ Drex Africa. Africa.
Blip them done.
We're making good music.
May I represent?
Young Shaka.
Don Boy.
In cause.
Shaka.
Shaka.
Waza. Hamba Wena. Nyama rise up, shaka abada. Tutaka mbela popa biti nkosi yako. Rise up, shaka abada. Tutaka mbela popa biti nkosi yako. Kanyama rise up, shaka abada. Tutaka mbela popa biti nkosi yako. Rise up, shaka abada. Tutaka mbela popa biti nkosi yako. Rise up, gati unipampama. Rise up, teni puna ni support. Rise up, kati unipa kama. Rise up, yeah. In cold shaka, yeah. Rise up, I stand strong, kati ni zesko po. Uzani beza gaza na baton po. I hit your head up, wambela cause I'm blowing. Chimpine ni bela like I'm blowing. Apa shaka, na tunde ni empire. Tankala maningi temu zentaya. Nina mapazi bakole wapelekete. Ma punchline loti mwale basekete. Mutani tambanga tikelo malisete. Fly bati nilipe mapepe. Tena rapa shota nina ntepe. Nileta hiti pa mahiti pa kanyepe.
Sama rise up, tunde ya bata. Susaka mbila tipa beat black sagwa. Rise up, tunde ya bata. Sanga, unachi wanda chiva panga. Rise up, tunde ya badwa. Susaka mbila tipa beat black sagwa. Rise up, tunde ya badwa. Sanga, unachi wanda chiva panga. Rise up, kulivini wa supporter. Rise up, yeah. We say rise up, kulivini wa kikonga. Rise up. Choka ku street kwe ivuta ku balansa. Never had a doubt mulungu ndiye answer. Sina nkalepo ize ku flow na ku baza. But I still made it ku kama na chigraba. Madezi tenzo pushing amu street. Enzo funa nikwe ujamfuiti. Cheza nipaisa mabiti. Uku Don Po na ya promote amu street. Now I run the whole bloody city. Seveneti kumava switi. Na supporti yanu tirani nga striti. Wacha zanga mwanipanga mic please.
Kanyama rise up, shaka abata. Tutaka mbela popa biti nkosi yako. Rise up, shaka abata. Tutaka mbela popa biti nkosi yako.
Wacha zanga rise up, tunde ya bata. Tutaka mbela tipa beat black zagwa. Rise up, tunde ya bata. Unachiwanda chiva panga. Rise up,
kati unipampama.
Rise up, yeah. We say rise up,
kati unipakama.
Rise up, yeah.
Hamba wena.
Rise up.
Hamba wena.
Rise up.
Shaka. Datena levo.
Kitoka nyama.
Man busy.
Rise up.
Komanda akaipa. Mr. Ten akata. Hosa we. Hosa we.
Kipesu. Kipesu.
It's Immunity Music, baby.
Straight out from ZambiaMusicSite.com.